Nebakadama.
Yefe Sonko Zaga Willy Baboy. Twasanze mujaso wembalala. Akuma mi minister. Janjano simu America. Ewabela mi minister. Abo banyo busungu wa soja Wilson ingabola bakasirye gwanga. Baba lumyo musala na kwata bulleti na samu chemba. Kati chanje chankala nyeburi soja muchanjali mukafia. Ulila manyike mundu nengula vila manyika
kuletu.
Fetuli eno kurumbe
Urumbe.
Ye minister ya fude
ya genze.
Na ye baba banyize mitya. Omwana yatadde kyasi mu chemba.
Yatadde.
Omwana yatadde kyasi mu chemba.
Yatadde.
Omwana yatadde kyasi mu chemba.
Sonse laba minister. Minister nga zenezi konvoy. Ngendo laba sipika. Sipika nga ye na munyikavu. Echatu se presidenti. Tinga ye baba bocha tu sate kunze nganda banga abali parliamenti ngaba kadama batese bagamba tikatonda mulunji nyo chirabika bode sanyuri abwe okufira minister obaya liya bakolachi mbuza mbuzo obaya kolachi obaya liya bakolachi mbuza minister yaliya
kolachi wa yemwe fetuli eno kulumbe
kulumbe
ye minister ya fude
ya genze
na ye baba banyize mitya omwana yatadde kyasi mu chemba
yatadde
omwana yatadde kyasi mu chemba
yatadde
omwana yatadde kyasi mu chemba gazile tomu jasi waja kube kumizinga tumusibule ngazile tomu jasi wetukendo kulaba nga jeno ngakoleze mizinga kujine jimwe jisibula bagenzi wabula ya kubie vyasi nena mwandu jayo lukuto nelwe changa
ndesota kwa wabande wange ndese wanda kwa mbedi wange ndesoka jimye jenedi ndesoja kwa wabande wange
wesongo fetulie no kulumbe
kulumbe
ye minister ya fude
ya genze
na ye baba banyize mitya omwana yatadde kyasi mu chemba
yatadde
omwana yatadde kyasi mu chemba
yatadde
omwana yatadde kyasi mu chemba.